Obwakabaka busabye amasomero ga Buganda ga nassale okuteeka essira kusomesa abaana olulimi Oluganda basobole okwenyumiriza mu buwangwa bwabwe n'obuvo bwabwe. Minisita akola ku byenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko asabye amasomero gano okukuza abaana bano mu buntu bulamu n'obwerufu. Bino kubyogera abadde yaggalawo omusomo ogw'abasomesa n'abakulira amasomero ag'Obwakabaka aga nassale ababanguddwa mu nsomesa ey'abaana abato entuufu gye banaagoberera mu lusomo lw'omwaka guno okubadde Erubiri High School we Mengo.
Tugamba nti omwana owa Buganda ayise mu nassale ebyo byonna byonna nga mumaze okutegeka ng'abakugu be babalaze ng'era mugoberedde bulungi n'ennambikayo oba ya wiiki oba ya ttaamu yonna twasaba omwana ayise mu zinnassale za Buganda ng'amanyi okusoma Oluganda amanyi n'okulwogera obulungi weewaawo ekyo kinyusi kirina okubeera mu masomero gaffe. Ekyokubiri, abaana nga bakuziddwa mu buntu bulamu tusaba muteekewo ebyo ebijjayo okutendeka omuntu mu buntu bulamu. Ebimu ebiri mu buntu bulamu, omwana okutendekebwa nti afa ku munne, omwana ng'ateekeddwamu embeera ey'okweyimirizaawo, omwana ng'ateereddwamu embeera ey'obuvunaanyizibwa, omwana ng'akula amanyi nti ayina ki ennyingo ey'obuvunaanyizibwa. Ebyo byonna byonna biri mu buntu bulamu.